ulikuwa ni kidream. Kuongeza haso kukimbiza kila team. Mwaka huu na kiwasha soki pole pole. Fasi duas dole dole mule mule. Haso ziki tiki on time. A-Town to the same nigga wanafaham. Mwaka huu siko regular. Vigagula watasubiri kwa mula. Itakulama wakina wasagura. Shima ya menivushe mabala. Michege chokwa dole siko slow slow. Fana town to na roll. Kila chochoro kwa mbana. Naku show.
Yeah, it's not mbana kwenye this year, trend and trend. Yeah, we hustle every day. Yeah, tunapambana kwenye game na tunafanya revenge. Yeah, we hustle every day. Yeah, chaiko na sisi mirewe. Aye, na sisi atupigi kerewe. Aye, nishangwe tunapige regere. Yeah, that you are sometimes life getting harder. Yeah, medicating motion and doing a to be raised in a to freeze. Sometimes to not give more fearing. And the real cases we face, but they're great on our ways. Yeah, tell them it's good. Yeah, on this year to make everyone read the dream that you kept from the last year.
And I get racing, racing from Jah.
Mwaka hundo mwaka wa maendeleo. Mato leo ya biashara sitakazo fungua haya maisha komeo. Mwaka hundo wa mabadiliko mifadha iko na tofauti zilizotokea tunazipa maziko. Hundo mwaka wetu mze munda wetu kufana. Na zile chapa kule bengi zitanona kwa sana. Asante Mungu kunipa tena na vasi mwaka huu.
Kijana wako tapo mipango nitaitoa flow.
Mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu, na wish I'm jam. Mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu, tutuaribu mam.
Yaga yaga boy, rise and shine again. Get a youth, open uno eyes. Una feel rise and shine again. Rise and shine, rise and shine. Rise and shine and again and again. Rise and shine. We have to shine rock stars in the skies. Me have to sing like this. Uno better open uno rise. Hey hey, best man me have to sing a verse. Because me a no right and no me realize. What a one, get a used to for them a comprehend. There is no opportunity in the ghetto. But the best man me have to sing again and again. We have to rise and shine again. Rise and shine, rise and shine. We have to rise and shine again. Open uno eyes, we have to shine. We have to shine, rock a star in disguise. No matter what I want, we have a bust up the press. Everywhere we go, judge a bless. Oh my God, this year we have to shine and rise and shine.
Mwaka huu ni wakwangu babangu nyote menga. Wananita toxic man ilikope mfano wa kita. Mara o wameka, mara ni shuja. Kuna nareki wake ni cheki na mashabiki walivoja. Kama kama mbele vile, kama kama dochi vile. Kama kama mbele vile, kama kama dochi vile. Pige makofi, pige melusi au kipenda pige kelele. Akina dada, akina mama nye pige ni vigelegele.
Siku nzuri imepamba zuka. Blaza menu sike kishamba stuka. Squeeze inaitwa Tizi Bongo, Tizi Boy Futa. Najiendesha suka. Nowadays, all eyes on me like a Tupac. Nachiana kastaki, kikuma ugashtaki. Marapa kibao mawaki, wakipe wabiti wana scratchi. Kwa pamba na bunja kabati, chini na tupi ya shpapi. Watoto ni mbezi masaki, nabadiligia clutchi. Pandisha suruwali, brandi yangu naipandisha bay. Zama za digital, wezi nifanya minika delay. Haikuwa rahisi maze, mana kufika hapa nilipo ni so. Nishaitwa chizi maze, miaka kibao wana check na go. Nishaitwa chizi maze, miaka kibao wana check na go.
Mwaka huu sito feature mambo. Yani kila hini kana wake up band. Life food the city tuna wish am jambo. Leo niko nani sito haribu mambo.
Mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu, na wish am jambo. Mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu, sito haribu mambo. Mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu, na wish am jambo. Mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu, sito haribu mambo.
Mwaka huu, put your hands from the sky. Never say die, riding high. Keep your powder dry, eat the humble pie. Temana na mambo zikufai. usivae tai ukaliwa chai reading the mosa shida zote ziwatoke mwenye chake ale kote
mwaka huu huu wakupambana na hili game nitakula vyote vitamu mpaka madea ninapenda nisikike kila kona TDK nipambane nitishe kinoma noma yeah mwaka huu TDK kwake ni wa mafanikio nimewekeza kwa mistari nivune kwa mapambio yeah nina sababu ya kusema nitafika mbali harakati zangu leo ndio mwanzo wa safari
mwaka huu huu ndio natoboa masikio na mwaka huu huu ndio nachomoka mbio mbio unajua nganini vile napendranga unajua nga vipi vile natagaga unajua nga wapi metokanga unajua nga wapi naendranga achana na wajinga mambo makida makida na mambo ni moto kama juma na akida toki baba na mama osha kwa sasa embu koma koma nae utafute maisha kuto kucheza mabao so mambo za kileo kuina makutwa kucheza mapumu
mwaka huu huu mwaka huu mwaka huu na wish I'm dumb mwaka huu huu mwaka huu mwaka huu sitwaribu mama
Mwaka huu, bado mbele kwa mbele Ukimo jatawala bado street kelele Na mdundo no gongo neza hisi di mbele Umekutana na king, umekutana na zumbi Umekutana na mimbi mbele ako naona vumbi Mwana malundi, changanya ni kumbi kumbi Ni vumbi vumbi, nyegezi mpaka bukumbi
This year here, no I bless with us near P, I'm the best S to the G to the O to the PA When the chart is out, I'ma be there Come on in my pini, mina wapa be dead But DJ now I catch the BZ Cause on it's fine and easy But fitini wali kwa misha biche Mabu mungo we fine and easy Umaka ni mapini na zubami nda be there
Inabidi kukazana, kupambana Kushika yale yote ya lumim Si vizuli kulalama, nisakama Sio fii wanachosema Yeah, mindo yule MC wa mtana Piga show bila watu kuja Uwamini kiulize kiatu Lichova kwenye hii rap Kuna wafu kazano na kinya Ma MC ya wafati nguzo Wape mafunzo Ongea ulete fujo Hata ukikunja mtimkabu na kumvunja Kimbaumbao usileta ubabu kwa nunda Kabebe mzigo wa dawa We punda mnyama Mwachendele tukula unga
Chaka 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 chinja chaka 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 chinja
mwaka huu sitoficha mambo yani kila hini kana wake up on life for the city tuna wish I'm jambo leo niko nani sitoharibu mambo
mwaka huu mwaka huu mwaka huu na wish I'm jambo mwaka huu mwaka huu Mwaka huu, sitwaribu mama Mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu, na wish I'm jam Mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu, sitwaribu mama